dembe mulirabe lilyo ndabali kunyama wanga abantu tweyagale tukole ebyo byetwetaaga Katonda tumuvume sebonja bovumo manyinti buli kyokola gwe kimanye empeera yoligifuna byaliwo n'emirembe gyasookawo egyegyaba jjajja byaliwo n'emirembe gy'abamisiri okugenda bafe byaliwo n'ebiseera bya mukama alyoka tumeyona kyendabye katonda obwananyiga onojjukirawa byaliwo n'emirembe gyasookawo egyegyaba jjajja byaliwo n'emirembe gy'abamisiri okugenda bafe byaliwo n'ebiseera bya mukama alyoka tumeyona kyendabye katonda obwananyiga onojjukirawa Bantu babasale, babonda baba banonya bambi Katonda jayagira, laba yate machichewo Yagamba Ibrahimu, hiyo sebendi gajibage Chakabichi chamu, okuto mwano rendisu Yali wone mirembe jasokawa, eje java jaja Yali wone mirembe java misiri okugenda bafe Yali wone mbisera bya mukama, alyoka tumeyona Chendabye katonda, obwana nyiga ono ntukirawa Yali wone mirembe jasokawa, eje java jaja Yali wone mirembe java misiri okugenda bafe Yali wone mbisera bya mukama, alyoka tumeyona Chendabye katonda, obwana nyiga ono ntukirawa Chintu echikulu ndabe nuswe mazama wanga Katonda na makale atura neye unya Omuntu kwea kola kare njini amufana nacho Amu chaye matu kati uya padari kubili Biali wone mirembe jasokawa eje java jaja Biali wone mirembe java misiri okugenda bafe Biali wone mbisera bya mukama alyoka tumeyona Chendabye katonda obwana nyiga ono ntukirawa Biali wone mirembe jasokawa eje java jaja Yali wone mirembe java misiri okugenda bafe Yali wone mbisera bya mukama alyoka tumeyona Chendabye katonda obwana nyiga ono ntukirawa Yali wone mirembe jasokawa eje java jaja Yali wone mirembe java misiri okugenda bafe Yali wone mbisera bya mukama alyoka tumeyona Chendabye katonda obwana nyiga ono ntukirawa 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 Chendabye katonda Bwana nyiga ono ntukirawa Chendabye katonda Bwana nyiga ono ntukirawa